Pendwa mama,
venga,
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 baby,
venga, 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 venga,
a wendo naipe,
venga, 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 venga,
wasi, 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 wasi. Na mashaka ondoa, usijipe tabu. Waraku gasi gasi gasi, watatutia doa. Usiwape shavu, wako sinaga kwere, sina mbambamba. Kuku kwa mchele, sinaga ujanja. Swaskize mangete, wanafiki wa shamba. Kutwa perere perere, maneno kwenye kanga. Ona kama ukiniacha mweza konta kufa. Yani takufa, watanizika. Na ukipendezwa, nige kwenye chupa. Nani ya chupa, nimerizika. Nosha pendwa mama.
Venga,
baby,
venga, venga,
baby,
venga, venga.